Mwathani nĩndagũthathaiya tondũ we nĩwe Ngai mũnene Mwathani nĩndagũthathaiya Nyitanĩra na araika aku othe Ona thuri mĩrongo ĩrĩ na ana Hamwe na ciũmbe nginya iria irĩ muoyo Mũtheru Ona rĩrĩa matagĩrĩire Mahinda mothe Ngai we mũtheru
Na mithiki ya thetano buo Araika kuno managira makoiga we mutheru we mutheru ni tondu we mutheru Muthenya wo muthe ona nyidranyi tandira na ogoiga we mutheru mwathani Ganyi tandira na shobe shothe goiga gai we mutheru ni tondu tithero we mutheru Jehova gutikiru na kimwira tumwaga gutuka mutheru ubuturori mutheru nyatene na kimwira Da kwa baraya doiga ni wagirire Leo ni gutheru wako ni watene na kene Jehova ni dakabaraya na doibura ni wagireire ninge doibura we mutheru we mutheru we mutheru Jehova we mutheru na gutiyo hana ta mutheru waku ni watena hallelujah hallelujah we mutheru